cities in the house. Yeah. River for life. Na McRae na his bars get red, your umbrella. Mwanaume alis mwenye nature without failure. I'm a big brother kama J Rockefeller. Ela, hey, ela, hey. Wanaongea wengi lakini bossi ni hela. Ukiniletea polisi sio movie ni trailer. Sio jela naingia kwenye mifuko ya Kim. Ripoti ya postmortem imesha hukumu kwamba kuchanganya sheria na pesa ndio sumu. Sumu iliochukua uhai wa marehemu. Amba wengi ni maskini na dini zimekuwa perfume. Injili ya roho imebaki kwenye jukwaa. Ulizia pesa wa kuzime kama taa. Ulizia pesa wa kuzime kama taa. Ni somo rahisi lisilohitaji hata tuition. Maybe it's true that you're ready for what mission. I'm a big fish in this ocean. I sound better, you sound like distortion. You can't be me, first start copy my motion. Mimba za chuki bado nazifanye abortion. Wapinzano na mistari softy kama lotion. Siwezi kujizuia kuwa piku. Bahati mbaya leo menikuta na akili zangu za usiku. Roho za watu wengi hazipo huru mnashangaa. Shtuka bado kitaku na utawala wa njaa. That's why ni cash money spo K-Bond. Necheza game akili nyingi kama movies the James Bond. It's the shame black man, we are blood diamond. I found my basic from El Marek. But now Joe Makini is pure mathematic. You already know what it is.
Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 you ain't got no option. Unataka kurusha steam na steam zimelipiwa. Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 you ain't got no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa.
Inafurahisha kuona hamjakata tamaa bado. Na uwezo wenu kuprove uwezo wa Joe mtangoja bado. Mtoto mtani bado yupo jalalani. Na ukicheki ni muda ambao alitakiwa awepo shuleni. Wahusika nani nyote mnatazama pembeni. Hapa sitaji mganga kumtambua mchawi ni nani. Mziki umeingia live bas bendi jipangeni. Mungu amenifanya mtamu kama tunda la peponi. Nimezaliwa pasipo ndoto za maisha no light. Wezi every night. Thanks God I'm bright. My mama told me don't give up the fight. Niangalie juu chini anapatizama almighty.
Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 you ain't got no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 you ain't got no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa.
You're not rocking with the best rapper, best MC. I'm overpicked the Kilimanjaro, I can see. Not only you, even your favorite MCs. They have no choice, they really tryna be like me. Moja kati ya mipango ya Mungu kwa karne hii. The crown is mine, that's why wana copy kwa bidii. I am the winner, I've never been luck. I am the winner, I've never been luck. Never try your luck, here you might get stuck. Your categories work, your categories work. I heard you say you're back, where have you been? You're so soft to compare with King Joe Makini.
Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 you ain't got no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 you ain't got no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa.
Sheer, much respect to Marco Charlie. River for life. Sheer, much respect to Naril. Yeah. A city's in the house, man. A city's in the house, man. River for life.